Yeah, yeah, yeah. Melanguwe kuseni, kuseni gijimisa imali ma. Ngizofika la ngiyakhona, sodinga nje isikhathi, isikhathi. Noma kumnyama, umdala uzoba isibani, isibani. Amalanga awafani, namakhaya awalingani.
Tell her I lost the temper, tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper, noma lendlela inameva. Tell her I lost the temper, tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper, noma lendlela inameva. Akusoze I lost the temper. I'm a pretty short on the cheddar. One day is a pelela. But you're a bully temper. You tell her now, she's go pella. Oh, she's a pretty strong jella. One day was on my mela. Fuma so silla. Fully tell us. Carasis is a salam. Figure it in his
Gijimisa imali ma. Ngizofika la ngiyakhona, sodinga nje isikhathi, isikhathi. Noma kumnyama, umdala uzoba isibani, isibani. Amalanga awafani, namakhaya awalingani.
Tell her I lost the temper, tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper, noma lendlela inameva. Tell her I lost the temper, tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper, noma lendlela inameva.
Ekuningi yena engiwa, ngaphitha evisanda kubamba 31. Siphefoma mahala abasibhadali. Sula lezo nyembezi uzungakhali.
Ngelinye ilanga bengise Blue Valley. Kale Blue Vel uzodinga ma blue faces.
Uzodinga ma blue.
Heba fethu ninga ngishiye ngifasa ma shoelaces.
Benze fasa ma shoelaces.
Imali phathwa mlungu kuphela guess na i-racist. Mele ngivuke kuseni, kuseni gijimisa imali ma. Ngizofika la ngiyakhona, sodinga nje isikhathi, isikhathi. Noma kumnyama, umdala uzoba isibani, isibani. Amalanga awafani, namakhaya awalingani.
Tell her I lost the temper, tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper, noma lendlela inameva. Tell her I lost the temper, tell her I lost the temper. Tell her I lost the temper, noma lendlela inameva.